Half a valley ni we solo. Mapenzi masomo bila cheti, kupenda kasoro. Tena heri kuwa single, badala kushinda na tunga wimbo. Vile umenivunja moyo, moyo, moyo. Na tena heri kuwa single, badala kushinda na tunga wimbo. Vile umenivunja moyo, moyo, moyo. Afadhali nende zangu, zangu, baba. Niridhishe moyo wangu, wangu, sasa.
Moyo wangu, wangu, sasa.